tabo na pele urengeli wa basazi pesa kamwe barengeli za mayelo poli urengeli za basazi pesa mama urengeli wa mayelo poli kamwe barengeli za ma black beauty barengeli za ma black beauty Jajila lengua badon regela Garelena lena jajila lengua badon regela shampoo po garichas hey to life garichas hey to be love garichas hey to shampoo po garichas to shampoo po